kupenda kato siwezi kukutenda, penzi kwako limeiva. Haya, haya, chonde chondo kiniumiza, utaniangamiza ukiniacha kwenye giza, baby. Hey, hey. Napata saumu kali, zali langu kasi nisikose. O wanatema sumu kali, ujibanze kwangu nikupate. Hey, napata saumu kali, zali langu kasi nisikukose. Wanatema sumu kali, ujibanze kwangu nikupate. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu umeuponza wewe. Jina gani nikuite baby, ili unielewe? Neno gani nikwambie darling, imani yako ikue? Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu umeuponza wewe. Nikae na furaha, uvumilivu kwako nijifunze. I don't wanna be a loser, kukutunza kunishinde. Siwezi kulipiza mpenzi, ikiwa we unitende. Ilali nimependa baby, naweza nijibembeleze. Napata saumu kali, zali langu kasi nisikose. Wanatema sumu kali, we ujibanze kwangu nikupate. Hey, napata saumu kali, zali langu kasi nisikukose. Wakitema sumu kali, jo ujibanze kwangu nikupate. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu umeuponza wewe. Jina gani nikuite baby, ili unielewe? Neno gani nikwambie darling, imani yako ikue? Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu umeuponza wewe. Kumbuka ukiniponza umeniponza mie, kutoka siwezi. Mwenzio na kazana nikuweke, ubaki kwangu kipenzi. Mawazo yanirudisha nyuma, minitajuta nikichelewa. Uwe uenda taopolewa ukaniacha. Jina gani nikuite baby, ili unielewe? Neno gani nikwambie darling, imani yako ikue? Yeah.